Chikumbutso chachikondi chosama chiyembekezo chachipulumutso chosatha malingaliro otsatira Yesu atsogororowala okhala ndi kuzindikira kuti palibe munthu ali nacho chikondi choposa ichi chakuti munthu ataya wake moyo chifukwa chake abwenzi tidzapitiriza kunyezimira ndi kuchita matama muchikondi ndi chiyanjano cha Yesu chachikulukuluchi.
Cheers.